tulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema kubuulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema ebintu si bingi nnyo ebinabulemya naye gwe mwenge gonya ogwo gwakasattiro olunywako bw'otyo ofuuka kirala tinatakumanya agenda kunyeenyeza mutwe abantu bangi nnyo abagukozesa naye tebeeyisa nga kwengeri gy'olimu olugukombako bw'oti n'olera embuka n'oyogera ebyawa n'obimalayo nakuutirwa ebingi nga nzija omumwo kati ntuuse okutendererwa ebintu bingi nnyo byenzize ndeka naye nga byebisangibwa mbafumba b'olubeerera oyingira ttumbi nga gakusibye n'oyugumya oluggi ng'omuntu omubi bwenyanguwa okujja nkuggulirewo ate nno nangira abasajja be mbadde nnina ate nno bwe ndwayo n'obikonjera yo n'omukazi wa ngeri ki maama tammanyi bw'oyingira mu nju n'otujonyesa abo abaana n'obazuukusa ebintu n'obirinnyamu n'okuba enzigi ezo n'ozikamala naye ogwo mwenge gwa ngeri ki ogukugomosa n'oyogera ebyawa n'obimalayo gwe nakolera obugonvu mu ngeri emala kyokka obugonvu bwe nakola n'otobumanya nakuulaga omukwano ne mpitiriza mukwano gwe nalanga n'otogumanya kino otogamba nti nkyogeza nkiso wabulaga emazima amatuufu agenkukunala olijjawo omukazi n'akutuulira ozinga okyusa ku nywaye eyakasattiro sigaana kunyosanira ogunywe naye wegerere ng'ogwo ogutakudibye sigaana kunyosanira ogunywe naye erowooza ku nfunayo n'ebinaddawo kyokka abasajja mweyisa bubi kuba omukazi bwagamba n'owaganyala ebintu bingi nnyo byenkulabula kyokka ggolo obunyomi bwammwe ng'obigayirira tunuulira abaana katonda batuwa biseera eby'omumaaso banaaba batya senga bagunywa okusooka bali bagunywa eggwanga lyaffe lino lyandiweddewo senga wenywera omwenge guno wesirikira nandibadde atenze nkuvunaana ki naye omuntu n'onywako n'otugomosa ne ntuuka n'oggamba nti senga baddeyo kaakati amagezi amangu genkuwa bw'otokyuse ku nnywayo ne ntuuse okulemwa